Kufia haki kama mgala Kibarua, himili dhorubu ili jioni Upige mahesabu Himili tabu mithili ya yubu kwenye vitabu Kuwa tofauti na wavivu kama mbichwa na kushabu Makarapula bi, hizi busara za mababu Oyaz
Bado tuna struggle, struggle Struggle, wow, wow, wow Pande zote tuna struggle, struggle Struggle, wow, wow, wow
Amani tande kilo pande kama nyasi na umande Ego mafanikio kila msakaja ipande Zoya kula kwa mbinde maisha maguma siku shinde Dumishi sidhamu ya kia ufando tulivu kama karande Konyesha sano bafu manangu tozi ya rumande Jini songo dini eti tachimba hera Huku purugushana mchana kutu anatoka bila Na struggle lezi slogan za kinyapara Manarakati kama Thomas Sankara Na sambaza zawa utasema niko mabara Kichanganya dao utapagawa kama dandara Kama kenge boroji tenge, sijefata msafara Tote biashara uze nyanya, uze kanga uvitenge Mwim kupata mshahara Sometime tifu nyasi kwenye masegi na mitaro Sometime makandarasa na kina Daudi Mangaro Full time piga simu, lete story za cash Michongo lo kwenda daro Sio kunitia shtimu, atimtana hinde naro Maskani usuleto chesh, mudi metanda soro Account na soma zero, kulipa karo ni kero Nogo pa kutukana, ila pesa inatukana Kama yes na petero Jambo kuchini jamini, spende bebo wa began Kama lipi na pera, hapa nakula yamin Hata nikijomoka, siesa hauchimbo Manakba uninyi kaforo, na kinyo Nya mistari, hereki holo holo Oya
Hola hola uwe Manye Naro 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 Bado tuna struggle 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 wo 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 Pande zote tuna struggle 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 wo 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 Juchini tuna struggle 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 wo 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 Giza mwanga tuna struggle
Kama maisha gurudumu, hamna budi kulisukuma Ogopa uvivu kama sumu, dawa ni kujituma Tafuta, mwendo kusakanya, sindano kwenye giza vuruta Endapo riziki wanekandamiza, njiani wanapogogo liondoe Wape kisogwa kosoe, fikra ujenga ubomoe Mwisho siku tabue, maskini mfano wa mateka chonde chonde jikomboe Kosa unachokitaka kwa wakati unaofaa Ni kunyanyasika kinafsi hivi nani anakataa Wingu la dhiki na njaa Nimegubika mtaa, raia umelowa churu hadi wamekuwa vichaa. Mchaka mchaka wa kusaka, unadai kujitoa sadaka, yani mawindo kila kichaka. Kaza mwendo bila kuchoka, kula kila jalala kama kunguru. Maisha hayana muhula kufupilika, iwe giza au nuru. Ukipata japo kichache shukuru, kwani vikumbo na mikurumbo ndo kweli wa mambo kwenye kusaka maisha nafuu. Chungu usifanywe ngazi wala chambo wengine ukapanda juu. Naposema sote, namaanisha wanadamu. kweli tunataka vyote tunasahau kuna zamu. Hali halisi imetoa taswira, mitaa imetangaza sera. Sikizi mbabe ajibebe, mwananchi anauzwa ndani ya debe. Ukitazama mbele everything falling apart, chembelecho cheni wa jebe. Hii game haitaki hasira wala ngebe. Mzuko toka kwenye mzimu hodi hodi, makara kula na kama na struggle, kisho na struggle sana. Eni mwendo kubana kama nati na kubana. Au sio, uso mzugo wa wateke nganja au bao. Uni mzugo wa malenga wa mbao. Makara pula pi, koma koma mbi.
Makara pula, karamu sana.